abasima Alibanja kwa tegu Matima nangu kumisinga Guno mwaka kwa fe Tupo chanze na wezo
Chukira
Mazali wongu wala Forever
Chukira Zena nyuera
Masiba mkua
Unalo kingira Zena nyuera
Waliona Simanyobo wali wolu nakulwe nsoboro kumala kubotoli
Kukenze
Simanyobo wali wolu nakulwe ndobo zake jali
Kukenze
Aswe mabebe hati
Hati
Bakura wati mdilo
Hati
She's only my darling
Kasi vijia kwae kayanzi chanje wazi tozi waya Chukira
Nazali wangu wala
La
Forever
Chukira Zena nye
Siva mkua
Unalo kingira Zena nyuera
Waliona
Zena nyuera
Kavirinda go wange mama Kuweke
Zena nyuera
Masiba mkua
Unalo kingira Zena nyuera
Kavirinda go wange mama